studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Ouattara to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sekou jamu wali sakrabe kidibe Moutra golle balde joy syndicat mbien dental gollobe furba leydi mali fudan beta ko e wi dunke en nan de mbien sam mbien kuteje modde le kebal leydi ndi bangal la wadi de na wub mbien le sahal e wuddu leydi mali bungoji kewdi ngada male gure to banyangar ansongo e tumbutu ko buri unyaaji taton yimbe ngoni e gube e be do ngonno yama leydi mali ndi wasa tawrede kaki gollirde jawtagol ijjam e wi mbien yubno golleji gollirde habbo nyaw covid 19 dun do wari wadi waktu mbien bi rabondiral na yirmi sanne leydi ndi di ngoni sembe kabaru ju amen na hande bete altenere sappo ina lewru 2020 bismillah sagrawe gouvernement o syndicat yon tem hawral do gotum le joda hala mabbe nyande aljumaare jabbiden de den no syndicat o fuddan na hande sappo ina lewru 2020 mutere golle balde joy do tatteji leydi ndi fuf gol cilol ido bol mutere golle syndicat yon tem le lewru woturu matete sande le kebal leydi mali ho findi jati batte nyaw coronavirus mati allaaji politika ku e widdunke en kadana ko ben en maliki jallo e do festango alcisse
le tobbe jeena ne fedde INTM nartane wala fu tobbe re gondo to mobe kewi kawral do mudum hakkune mabbe gouvernement le indi non holitiri wiide horebe syndicat dun sabi so fedde ne holiti wiide talkuru murtere yontere mo o juinino waran fuddude altinere sapo enay lewru decembre 2020 fayoto aljumare sapo jetti lewru decembre 2020 gotel e imadraji modi di fedde INTM ne wondi wadde di ana beedari nyoddi fonctionnaire en yakuba katile secrétaire général fedde INTM ne holiti wiide be ngana landinbe yoppude ko be kebi ko nga dum e tawede mudu fu imadraji di gondi wadde hande di ana fanni sabi honorobe ma fa heewi gollobe hande ngana kebobe nyoddi ko handi imadra mo be gondi wadde o fa tewtude potal hakkune yimbe tan no o holitiri wiide cuudi dogotoroji banking aji cuudi lempo doan yido gollirdi laamu o fu waran darnude golle yonterene lewi kanko Cheikh Oumar Soumano coordinateur baromètre le leddi malindi deedo murtere ido bal fedde temne sapo sapo milliardouji france cfa leydi malindi warta perdude levi mako murtere mabbe arande balde tatine ko buri milliard goto cfa won ko nyaki le keba leydi malindi levi mako fa hande deedo murtere dido bal balde joy warta fa wada so a hawrintini dunne ana wawi yottade ko buri milliardouji debe sapo ko warta nyakude de keba leydi mali beedade e norde beedari fonctionnaire en fedde untm ne du holiti wiide o mo yidi terrain ya warta mudum fuddita le leydi kollobe dum be wartire le kengaji mu en kanya yimbe jahambe hore mudu en sultinade
sakram baa tutu taglaaj mo do kabaru amen bangal la bembe amen facebook kanyo do twitter fahande wadi denagu mbern buutaki le nokuji sahal e wuddu leedi ndi le yontere de mbion hipkoji kewdi ngada ma do mbion gure yogaje di hipkoji lati di sababu e ginde yimbe le hobbe na wondi mbern na wimbi sanne jamare de denno e be dar lam koobe hinade denagu yimbe le e fimun en kaddana ko be en fatiya tara do fostango alcisse
bajangarato yimbe la jogibe kabodo be andita ka sami do gollobe gollirdi nokku goto asawere sappo e didi lewru decembre 2020 bonanda ka wadi kollobe didon barminama goto ana e mabbe barmudo nawiri mobel gotel sumam ana heba yontere jon yimbe le gombe le dede tim komi lel hoy le cercle ansongo ana wondi fewde rafindenago mawdo lewi jamarnde yimbe la jogibe kabordo wari e mabbe bamti motoji sappo kanye dabaji mabbe fu galleji fa hebe yimbe be wujji kulleji mu en dogi warde le ngalure ansongo le odo nokku goto kar euro gawo darna makayndu tizimizi asawernde kiloji sappo fadama yottade ansongo yimbe le fu gombe le kar o fa yotto debbo goto kamindo kulleji mu en fu bantam odo debbo kamindo ka rimi wattu seda chagal attaque o no holitiri wiide nantino kabaruji gombe le nokko micitoden wiide faale nyaloma hande o wala fu ko wayti le ngalure farabugu region segu tawede wiide mangal pade enbe ala nokko ofu faale nyaloma hande o ya warta yimbe be wana ko newi no holitiri wiide nantino kabaruji kebabele nokko o
gila yontere jabbina de ko buri unyaaji taton yimbe ben egube bisma matto commune gosi le lamu tumbutu yo batte basiji be do sukabe robe doggi iwde nokkuji mabbe ben lamu kobe commune o ngadi ben noddango bangal ngure en jam e tiafaji Moussa Ag Elmour Elmouner woni maire gosi kedana ko mo halni e telephone Mohamed Ag Alida e do festango alcisse
depuis qu'il y a eu les frappes
il a bomboje irude do fatale ngeni bulkesi nuko lati ngeni habo to soldats en jogibe kabode wondi habude e terroriste en be jamande ana wondi egude nuko won egube ka gelipson warde gosi wobbe ana dernière mayo to yagol mudum tiidi e be gondi egude nuko nyoloma fu won gardo be koyde le wada no dango fewde hore e lendi kambe humanade odo golle kan golidi be fu ko ngada ko be mbay fu yalla bedo yimbe gombe tiddalla ana heba walleede ni nyoloma hande o yimbe la ujina yitaje teme joni e gube jonde mu e woni gosi odo adadu ana wawi waytaade wakati fu
sapoyon sampoyo yimbe la ngoni ngabbe majere mbiyen nyande asawere tu tumbututun yalla hollitinde mette mabbe fewde sifanu mugol gollobe cnt be yo majere de landini gube lolirde inclusivité ardibe be hollitivide bendi wajimbini yo mbiyen hejabe be hejabe mabbe mbiyen tawe le gollirde mawde de fuf be hollitivide don madraji goddi landinte le nokuji goddi region o mohammed lamil uldu ahmed baba kanko woni kedjado hala de do fedde kedana ko mo hanni boubacar jitté kedjado amen tu tumbututun do faytango alcissi
les populations de Tombouctou
yimbele Tombouctou ka holiti wide sare wol bamaano bangal subagol yimbele kambe nadde le fedde CNT ne ka yeddam be koliti wide be gana jabande fedde CNT ne wordi le nyaloma hande le wima be fedde ne wala darne fayhuni sabi yimbele chubabe so watta le fedde ne wana yimbele be pelle bale societe civile kay nandore mudum subi honon saria numero 0143 2020 on holiti wide yimbe be ngarta le saria ono yawidi bel ngombe Tombouctou be ka holiti wide be keddoto wadde imadraji mawdi faano be keboyi ko be narta ko fu be beydi hen wide majereji goddi jokkan wadde Tombouctou kay nokkule godde
a Tombouctou e ayer
majere monde be na satta e kembien le ko warta ko le ben la modde region ngay di fuf yalla waji binde welterande donti bibe leedi mali ni wi shogel ko kala magam m5 rfp holiti wide dum wana fi sifa hadde golleji transition ka yo buri fuf yalla transition on ben waylita sifa golle mo ndi hun tande hore le batu sukabe fed m5 kanu nyande aswere mbiyen sapo di lewdi sambe o hali dun do mo wadi le bamako do kedana ko halni nyaani masidibe e do faysango alcissi
la base du m5 est déterminée
fed m5 hande felisi burde kenyi le nartugol mudu waytide kulleji di le indi kongol gotol o woni dombe fed ngondol fed m5 mo medirta comité stratégique ana wondi jawtare dati bi anni bande le imadraji mabbe bi anni wadde le nyalade ngarode ni ngarami bama sar tiji kesi talatarnde fami kolla yimbe hakkilaji dimi jogi lawi kesi dimi anni bamude yalla wayta golgol bibe leedi mali wadi imadraji modi bangal mudu ana heba lawol won majere mawdo mo mi landini nyaloma o haltanke yimbe fu yalla bibe leendi fu ana wada imadraji modi mi de anni landinde majereji modi ni region haydi fu fami kaltana yimbe hakkilaji dimi jogi le margal leendi min jida darne golle lamu hakkunere ga lamu hakkunere pottino margal hingal mo bibe leedi mali fu yida o min jidi
fay bota kanke gollirde jawtagol jiyam timmana leedi mali e wi horejo humanido habbo mbiyanna gollirde humanido habbo nyaw covid-19 ardibe be holliti wiide dido kaki buitiki sanne derno won wadi dun e watti mo mbiyanna rabondiral nyaw o na yirwi sanne leedi ndi professeur akuri agiknando woni ho ben lamido gollirde habbo nyaw covid-19 ke dana ko halni Moussa Mali Cissoko do festango alcissi
I kaldi nanama bataki di neldama horebe leendi miden gondi domde minen mi yimbe gollobe tan so min gala ko min gollira min baawa wadde golle ami le nyaloma hande o test ngay ngatteedi ana yoto ujinay didi na ujinay didi teme joyi nyaloma fu dun sabi so sarti o ana yoto balle dina balle tati fedde INSP machine ngay tati jogino le laboto golloji jamma ila nyaloma ga hande goto tan woni gollo machine goto ne test ngay di way wadde jabata ko teme didi so min kaka bawde bawde wallude men gollude golle o ana jaba tiide sanni
le kabaruji nyaw covid-19 denda di nyande ala 13 lew december 2020 docteur en leydi mali holti wiide ko chapande jeno e toto nyawbe be digi hen noga njoyo chamtanama njoyo eddi heddigi hen denno so dum fu famni tama adado woni u nyaaji njoyo e temede jetti e ko fawi denno mbiyen nyawbe mbiyen kambe chamtanabe woni u nyaaji tato e temede njoyo e ko fawi mbiyen ibebe yu temede ro chapande jeno e nayo bangal yewtere meden acti covid kedana ko ben en Aissata Diarra e du fatango min e Umar Waygal
studio tamani
bisma modon acti covid hande e meman hala adadu rabondiral nyaw coronavirus le leedi mali hultama vide ko buri unyaaji joyo nyawbe ngoni limtaade heba dun heddige hen bangal satare odo kabar o gouvernement hulti dabereji mun cangol hore saraji renturdi le batu ministry en nyande albare yabidende ka dum fu tawede lam on andar jamarende tabade dido saraji renturdi buri fuf bamako do do adadu yimbele heewi sanne keddan na fashitango umar waygalo
gouvernement leedi mali ndi ana wonde wadde ima daraji ana gollide e pelle societe civile en gondile nokko kanya yimbele gollonobe ko hen mudu en le maddunbe biddati goddi ana gondi e yaltinede dido kabaruji ben dokki dun alal bare jabbe nonde fabde lanbe kan fewtude e nyaw covid 19 kanko maitre harna touré jottino kabaruji lamo o holiti wattu jonesnabe mbaji bina jamarnde fu watta maskiji ko wonodide gafankiji di wakati fon fu lotere juude mudun sabunde be kadan du ko jamarnde hawtita nokkule de ko so feesi yimbe kawti fat bula yimbe chapande joyom le tuudo gollido forbaaji dedu be diewan wakati fu yalla hon yimbe elbe kani lomtindirte ton ko nayri bangal humnibe kabaru cellal be biidati di fu jaltinama yalla pewta yimbe le jogebe nyaw coronavirus kanko docteur fantasy bi ministre communautaire kabaru cellal le leedi meden di o wi arande lingaaji jettibe jogido yimbe elbe kani hokkirede henduno posira ka wattu jondobe ji fa e lingaaji nogay didi o beydi le hendu wiide hono yimbe el sawbe nyaw o sa yetta e mudun en le temedere fu dum buri yimbe le chapande jetton dum wad so beedo yimbe le nokkule de fu be jortu dum le majjondo o wi jamaade mabbe de waran sakede le leedi ndi furo do dum timmata do lamu ko be ngadi noddango fewde jamaade tinno rewa da timbiya di wakkati fu jomun tawre maske mudun ko wobbe dum dire gafanke jomun fanda yaade e nokkule forobaje de
juni kay e jottike landol hande ngol jaboto docteur adama dikko horejo nokku jewta ko di jam covid 19 to l'hôpital dermatologique bamako
yalla bornogol kaddule yugu yugu ana wawi faabaade laabagol nyaw coronavirus ona
yugu yugu e hore mun waltata nyaw coronavirus so dum lotama fa laaba ka so idum lumo yimbe ana wara do majjuna ana bamma nan joppa idum wawi laataade sababu so tawi idum e neddo goto le jama o keddibe kebe don so to dun ana wawi hebude dun so wana dum yugu yugu hore mun waltata nyaw coronavirus
dun timita ati covid amen hande on jarama hedade on mbabe sat fuf hetinade yewtere amen du bembal facebook madun no noddon no viamu 37321 nyoddon tati tiaga mudun no nyoddon nay Leedi Mali ndi latke champion runde Afrique bangal basket sukabe worbe be jawltali duubi sappo e jetti lolido U18 mo hikka hitande 2020 den leedi Senegal ndi fihi bangal tobbe chapande jetti didi e tobbe chapande jetti equipe robe be kay mbien latiki duro berde tiagal basal mabbe ganyude final o ka gubedi de fufu njahan e kawrutal mangal to leedi Angli mbien wattu lewru out hitande 2021 ministre jeunesse et sport Moussa Ag Akhtar bami adi totude kala mbien joueur en milioji joy kalisi sifa equipe worbe be so rewbe be kay goto ma fuf totete milioji didi e feccere
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
bangal kabaru jamen de region ngay de bento gawutul hultama wiide mubudaji didi goppondiri do pont wabaria e padade checkpoint larme gaw dum wadi nyande alan 13 décembre hitande 2020 gotel mubulaji di mbien yahannon na yahannon tan haka gongilna wartan non gotel majidun no sami le jam mayongo mbem barumbe fuf nabama luptal ka non yoki fuf mbien wala e frati e wi kambe docteur mbé to tumutu ton to tumutu holtama wiide mbien ima imotobe teme tato e nayo mbien anay mabbe teme doro chapone jagomo e jena worbe teme doro chapone tato e njon robe mbien urube region of mbien puddi nyande asawerende mbien imu gudu woni imu jande IFM be puddiri ko wiete culture générale mbien sagarbe tumuta kabaruji amen hande beta ko mbien ono bawi sada fuf mbien humpitade du bembal amen 3w.suitamani.org ma dun noddon viamu 37 21 do seden yotre medde magazine